exclusive from osenation.net.
Remember where you come from.
This is Urban Hype.
It's got to be
fun.
Alina kini ada Dawane ona fana chilaka. Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo. Sekulani kani, 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 kani.
Era, jina mafika chibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kupusha for peace. Chikwacha fulu cha isusha KP. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, to bounce.
Wondering where the hype was, but I bought footy to go sell up on a chimose. When we pull up, everybody scream to Liemo. It's a fake no guy over to my phone.
Niji Ramazo Mazo Ninari Paleo, but you sing a man in a hell. Pasukuma, what you matis segula, go and zap to Avemba, Matisula. Chilaka pan, cosicha Nicola Cola.
Nafakila to Ice Cube, not to Coca Cola.
Nemoza Cosaniching and a Choco Cola.
Tumba follow, follow Makwacha, Namadola, Dosa let up a Upua Palikuma. Kwanga hizi ni ndalama zanga huko ni kukwana kwanga palie chigayo woyumvela veni kamba so
Batman shop
alina kini anda ndawane ona fana chilaka alo ni chipandule chiloko vaso vima ni mvesa chikongo
sekulani kani 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 kani.
Era, jina mafika chibiringa vena diato. Sekula ni kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kupusha for peace. Chikwacha fulu cha isusha KP. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, to bounce.
Tapa tumba ya lento kukwa ule firimba chile nduka so
Isulako.
Waimona shani inangu na ikosa kweyo kare wangu.
Yeah, niko tabao chififte ngwe muma figaya bakuruta pebu mutende. Nifo atebo ya mageo zolova nzina shimbi maelo kupushi shangova.
Dovo firimba mumutwe mpompompo fireli loten kukila bukongo.
Dovo kwa tivani shita isa 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 nga nafika na umfo kumbibati isa isa isa.
Alina kini anda Dawane ona fana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Era, jina mafika chibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedom.
Challenge kwete ya kupusha for peace. Chikwacha fulu cha isusha KP. Wino wino kade wangu mwandi. Bama, to bounce.
Show me I gotcha.
This is Urban High.
Yeah. Big Boss Malik, got down.
It's got to be funny.
So, as the president of this country, Zambia, has given permission.
Remember where you got it from. Something new is published. Don't see it.
Oh, and this was a bridge. Now we got them beer. They have money. Hey, moon to celebrate. God bless you. And who is Zambia? Celebrating peace. Yes.
Exclusive from osenation.net.